This is an MUT Radio podcast.
Ake ngibingelele umlaleli lapho akakhona namhlanje ekuseni ngisithi nje kulesene bathu suku lo mama lokho besikhulekela entabeni. Kodwa ake sikhulume nje namhlanje ngithi we are the results of our mind. Ngifuna nje ukukhuluma nje lesihloko sami nje just namhlanje ekuseni umlaleli elalela emakhaya. Ngithi we are the results of our mind. Yonke into umuntu ambona ayeyona kuwumphumela wengqondo yakhe. Akekho umuntu ovele wenza into engacabanganga. Yonke into umuntu akayiqalile uqale wayenza engqondweni. Ungabona umuntu ebheda kanti uqale wabheda engqondweni. Ungamsola umuntu ebheda kanti umonakalo uwenzeke kwi-mindset. You understand? Sometimes kwesinye isikhathi umuntu ungamncoma umbona enza kahle kanti into emenza enze kahle i-mindset isengqondweni lento isekhanda. You understand? Ngamanye amazwi, uma sibe singalungisa ingqondo yethu bengahamba kahle. Kunabantu abafaila empilweni bengakaqali ukwenza izinto. Ubafaila kanjani umuntu uyibone eyifaila yena engqondweni yakhe engakaqali. You understand? Then wayesayibona ukuthi mina ngisehluleki. You understand? Kunabantu afanele ngabe bayafakile ama CV bathatha bese kwisikhathi sabo. You understand? Kodwa ngenxa ukuthi ingqondo yabo sebayitshela bonke ukuthi mina ngisehluleki number 1. Mina ekhaya awakekho umuntu oqeda umatric. Umuntu vele uyofunda esikoleni unalo attitude ukuthi there is no one ekhaya owaqeda ubani umatric. You understand? Ngamanye amazwi lento ukuthi we are the result of our mind. Kunomuntu ongaphumeleli namhlanje empilweni kungenxa yengqondo yakhe. If ubengakunqula i-mindset yakhe ethi mina ngiyaphumelela, mina ngiyanqoba. Ngamanye amazwi uma besingaguqula i-mindset yethu, sithinke for positive, sicabange positive namhlanje kuseni. Ayikho into ebalekile njengokuthi siguqule ingqondo yethu. Ngithe ngizobona umuntu eqale eba isigebengu, umbone umuntu egebenga ebambe ATM. Akekho umuntu ongavele ebambe ATM. Kodwa kuqala yonke into ake ngiyibeke kanje. Kukhona into othiwa yini uyindlu, you understand? Indlu before ibe khona, iqala yaba khona kumuntu ekhanda wayibona, wayibona isekhanda kwi-mindset. Wathi mayebona ekwi-mindset, wayeseyikhiphela kuphi ephepheni, wayeseyigrosha phakathi kuphi ephepheni. Uthena mayeyikhipha ephepheni, wayese eyayenza eseyiqala in-physical, you understand? Ngamanye amazwi, there is something engifuna ukuyikhuluma namtashi. Ngithi umuntu mayezobamba i-ATM, akangeke vele esukele ebambe i-ATM, kodwa kuqala uzoqala ecabange kwi-mindset yakhe. After that, uma mas-eyabhala phansi ukuthi ngizonzekwa u-1 no-2 no-3. After that, mas-eyoyenza into physical. Ngamanye amazwi, sometimes singablame abantu abenza izinto ey-wrong in physical. Esibabona in physical, sibabona nje day by day benza izinto ey-wrong, sibasole kanti umonakalo wenzeke kwi-mindset. Uma bebengaguqula i-mindset yabo becabange ngenye indlela, kwesinye isikhathi umbona umuntu enza kahle ucabanga ukuthi uvele wenza kahle. No, kodwa kuqala iqale kwi-mindset before umuntu uqale ikhuze kuqala ukuthi no, i-wrong leto ngeke ngikwazi ukwenza. Akekho umuntu ovele ethi ngisale nje ngenza nje nami angazi ukuthi ngenzeke kanjani. Into before uyenze iqale ekhanda kwi-mindset. Lento ifana njengendlu, indlu iqala ekhanda uyidwebe. Uthi mase uyidwebile, mase uyikhiphele ephepheni, uthi mase uyikhiphele ephepheni, len mase uyaqala uyayakha manje, uqale nge-foundation uyakhe. Amanye amazwi, siyafeyila, bayafeyila abantu abaphumeleli abantu empilweni. Into abenza ukuthi abanye befeyile, bafeyila bengakaqali. Abanye abaphumeleli just because ingqondo yabo ibatshela ukuthi bayezehluleki. Ake silungise ingqondo yethu, sicabange positive, sithi siyaphumelela namhlanje kuseni. We are the results of our mind.
This is an MUT Radio podcast.